Dizer wodi wattunde men jottino bolgal do morobe goni le luma suguni kura le komen dida bamako rewbe hewbe kany e bibbe rewbe wonbe min tawi le onnoku yogabe an jogi peñngaaji an gondi e sanciade wobbe du an gondi e morade sugabe yogabe an gondi do e wulude rewbe yogabe du an gondi e gajaatiji mubben mi daman dangi ki min kawri e jaminatu keita kanko ni keccudo morabe wombe do be fu dub makko anabara debbe e jeego o wi o fuddi o golle illa ka yaako makko wala fu golle goddo dum o andi so wanha o e wi makko
ambe bo ha so 8 heures
am jertal di galleji amen wattu 8 heures fa 17 heures 18 heures min gartata saatu fa 21 heures min kawrton jati e yawara pulsabe jammaji waji mi hebi hinnade ko hewi le o do golle o feytere mi soodi le mi soodi no kan seede
fani polisu biñoyi
to wadda don e sanne men jottege ummu tambadu moro goddo o ma joddi le nokku mo tawri inniko e wi makko ne nawaay wurde o golle sini a golliri no gasiri kanon o holtide wontida laaji dibe kebata sabe morotebe yogabe jafa
nebe bolunyaade digi
ko golle mum andira woni ko wiete gross nat e kanye murgul rewbe jibinbe no waawi dun ko wiete nappi e kanye nat ciwdi kabaru client e yogabe natidi sanne ko buri hewde duko amen e mabbe yu sabi cogoji murdi di madun sifaji di do murdi kaminen jeyi marde munyal sabi min jitira kasini ni golle o sanni
hedde mako do rewbe yogabe anan jodi kanya bibbe rewbe yurbe nokkuje kewde warde morade fanta yo gote e mabbe fay e tawer boyi o ma jodi wolte wide o mi yidi golle mo be morobe ngatta
kaati e revisé di
o kidde bo déplacer ngondo bama ko do tumutu euro mi o mi anya rutade ndenno an haani mi hewta ngari am kamba dum mari ga en yo nokku mo andum san ko buri hewde murdi rewbe jibinde ngadam ke kanyen nakki kala wattu so ngarmi ga enne mi haban sabo
le o wattu o golle ana horsi sanne woni ko holti wide o debbo goddo do mudo morede
o do wattu kubbu o murdi finata waji samti tiida dum tugu e buri debbe sappo tendere tiidi fuf tendere debbe sappo
andim e finata wa ana belti e ko be rewbe gondi wadde le mabbe ana hen maryam sifa kuyate o holti wide murdi finata wa ana mo isanne dun ana holla wide joomu yeggita do jiwi
famnali era kono na kama
rebe be na woni hinade murdi finata waji limbila be pami wide fa hunde bura murdi sukundu no jilla ka fa hunde e ngel tan ngal debbo sanne yini ko ngarten e ndongu mamrabe amen
halaji o kabanto do finata wa goni hakkilodo warbe hewbe be min kawdo bama ko do kuli koro e ko tiala e wi be himbe murdi tawangaaji wuri fu ngardinde debbo
murdi e fa hunde jilla ke mudum jidi e ko yifi e ngel tan ngal mi yidi sanne yewde e lewku yam hore gendam suni wori hon ido murdi finatawaji kono ko wiyete natuko an hani rewbe anda wiide murdi finatawaji di nangardi sanne yo hunde enen ko e men jeyi rewbe jati tay ko bangal mudum ina rewbe amen notortobe non non ido murdi di ngala non fi caddele cella
murdi finatawa ana jogi nafa sanne tatteji kewdi enen beyda darjinde finatawa e tawangaji meden kalisi du ittataake sanne on ko wolti wiide andimbe finatawa hewbe be min landi